ngokukaMatthew 4. Khona uJesu waholelwa ngumoya ehlane ukuba alingwe nguSathane. Esezilile ukudla izinsuku ezingamashumi amane nobusuku obungamashumi amane, wagcina walamba. Kwafika umlingi wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, yisho kuba lawa matshe abe yizinkwa." Kepha waphendula wathi, "Kulotshiwe ukuthi akusinkwa sodwa umuntu ayakuphila ngaso, kodwa ngamazwi onke aphuma emlonyeni kaNkulunkulu." Khona uSathane wamthatha wamisa emzini ongcwele, wamisa esiqongweni sethempeli. Wathi kuye, "Uma uyindodana kaNkulunkulu, ziphonse phansi, ngokuba kulotshiwe ukuthi uza kuyaleza izingelosi zakhe ngawe, zikuthwale ngezandla, ungaze waqhuzuka etsheni ngonyawo lwakho." UJesu wathi kuye, "Kulotshiwe futhi ukuthi ungayilingi iNkosi uNkulunkulu wakho." USathane wabuye wamyisa entabeni ende kakhulu, wamkhombisa imibuso yonke yezwe nenkazimulo yayo. Wathi kuye, "Konke lokhu ngizakunika khona uma uziwisa phansi ukhuleka kimi." Khona uJesu wathi kuye, "Suka Sathane, ngoba kulotshiwe ukuthi wokhuleka eNkosini uNkulunkulu wakho, umkhonze yena yedwa." USathane wayesemshiya bheka kwafika izingelosi zamkhonza. Kuthe sezwile ukuthi uJohane uboshiwe, wamuka waya eGalile. Wasuka eNazaretha weza wahlala eKepenawume, elingaselwandle emkhawuleni yakaZabuloni yakwaNafetali. Ukuba kugcwaliseke okwakhulunywa ngo-Isaya umprofethi ukuthi, "Izwe lakaZabuloni nezwe lakaNafetali, ngaselwandle ngaphesheya kweJodane, iGalile labezizwe." Isizwe sasihleze bumnyameni, sibonile ukukhanya okukhulu, nababehleze ezweni nasethunzini lokufa kuphumele kubo ukukhanya. Kusuka kuleso sikhathi uJesu waqala ukushumayela nokusho ukuthi, "Phendukani ngokuba umbuso wezulu ususondele." UJesu ehamba ngaselwandle lwaseGalile, wabona izelamani ezimbili, uSimoni othiwa uPetro no-Andrea umfowabo, bephonsa inetha elwandle ngokuba babengabadobi. Wayesethi kubo, "Ngilandeleni, ngiyakunenza nibe ngabadobi babantu." Base bewashiya masinyana amanethi bamlandela. Esedlulela phambili wabona ezinye zelamani ezimbili, uJakobe kaZebedewu noJohane umfowabo, besemkhunjini kanye noZebedewu uyise, belungisa amanetha abo, wababiza. Base beshiya masinyane umkhumbi noyise bamlandela. UJesu walihamba lonke laseGalile efundisa emasinagogeni abo, eshumayela ivangeli lombuso, ephulukisa abantu ezifeni zonke nasebuthakathakeni bonke. Udumo lwakhe lwezwakala ezweni lonke laseSiriya, baletha kuye bonke abagulayo, abaphethwe yizifo ngezifo nobuhlungu, nabakhwele ngamadimoni, nabanesithuthwane, nabafe uhlangothi wabaphulukisa. Izixuku eziningi zamlandela zivela eGalile, naseDekapoli, naseJerusalema, naseJudiya, nangaphesheya kweJordani.